On the beat.
Yeah.
Sadie said. Tiger 003.
Sauti ya wanyonge kutuwakilisha, asopendelea mabonyenye, wapinzani wanatapatapa.
O dhuluma twapiga teke,
au yamesha kuisha, wana tusiteseke. O mama amefika, amuna muona mama.
Na meta meta mama,
mama,
mama wakilifi mama.
Na
meta meta mama,
anachukua, anaweka, wa. On the beat.